Ndavomera ine siokwania Ndavomera ine siokwania Chagwino ndavomera ine siokwania Ndavomera ine siokwania Chagwino ndavomera ine ndiwo poira Ndavomera ine ndiwo poira Chagwino ndavomera ine ndiwo poira Ndavomera ine ndiwo poira
Chikombi champagne wanje chopana vision Tosi ndasinda ngati season Choyambana no reason Mangi kangati uri prison
Skish.